kila chapa kazi. Tunasongesha bila wasiwasi. Chalii wakita, jasho linatiririka. Ila mwishowe, tunaburudika. Chalii wakita, tunahustle all day and all night, but we still alright. Chalii wakita, mikono juu, shukuru aliye juu. Siku zote tunaishi like this. Mr. Wakita, akiwakilisha, witness the bigger picture. Akubali kushindwa, atabaki kuwa bingwa. We balling in the streets. I got you standing on your feet. Naweza kuwa JPM for a minute. State house backyard singing Mungu ibariki. Finger up like buff beef in the burger. Hapa chai na karanga kama okay. Who ni fire hawa cowards na waswaga. Unajidai uko fly na zichanga kama mchaga. Au karata ulizo sijawai kulamba garasa. Mina kaza wona kaza mbuge kama iweze kani mikasa kuwa sukasa. Kaa chini skiza darasa la maisha. There's something about class that makes it okay kuvuta shisha. Tunachapa kazi, tunasongesha bila wasiwasi. Chalii wakita, jasho linatiririka. Ila mwishowe, tunaburudika. Chalii wakita, tunahustle all day and all night, but we still alright. Chalii wakita, mikono juu, shukuru aliye juu. Siku zote tunaishi like this. Aye, aye, aye. Catch me cruising na bajaji. Call me captain of the crew. Ya washikaji ni exception when you talk about maji. Atu wasakio za miaji. Mina makin folks, ruti zotu ni kwa dala dala. Even if we rain broke, nazichanga dala dala. We always be dreaming of making more dala dala. Hey, why you look at me funny? Wine and dining kwa mama yetu ni kitamu hatari. Nitilie mo, please reminisce in those days. Remember when we were kids, tukikumbani ya wali. Tumetoka chini, now we here. It's about time, nikikumbia. Dada kaka wakubwa na madogo pia. Kama wene hasa basi fagilia. G-A-B-A-G-A, that's what I'm reppin'. Nana na my foundation. God bless you. Tunachapa kazi, tunasongesha bila wasiwasi. Chalii wakita, jasho linatiririka. Ila mwishowe, tunaburudika. Chalii wakita, tunahustle all day and all night, but we still alright. Chalii wakita, mikono juu, shukuru aliye juu. Siku zote tunaishi like this. Aye, aye, aye.